Did your mama not tell you don't go play outside when the weather's bad?
Gotcha.
Usipolala macho hauna chako umeuawa. Ukikimbia bato weso komando ni kawa. Uku kina cha bahari umezo ya kuoga kwenye bwao. Uku mekuja sayari haina kunguni haina chao. Tapagawa manyanga madawa ni Mungu anagawa ndo anayenipa power. Tuko kwenye rush hour kutoka bila shower kula bila kunao. Ukijifanya rude ni mwenye nimepinda jambazi masudi. No cash, no food. Baba utakula hiyo attitude. Ukinletea mood, mendo napendaga sana. Very good.
Very good.
No cash, no food. Hapo utakula hiyo attitude. Oya we, sunataka information. www, download the application. Sunapenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application.
Oya
we, sunataka information. www, download the application. Sunapenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application. Radio imemeza kada, hawana nyimbo washa sada. Kitumbua kimeingia mchaga, mbona wata baba. Propaganda, mara kimeshuka kimepanda. Kuleta pigyo za kisha ba, moto ba, ba. Ukijifanya rude, mi mwenye nimepinda jambazi masudi. No cash, no food, hapo utakula hiyo attitude. Ukiletea mood, mendo napendaga sana. Very good. No cash, no food, hapo utakula hiyo attitude. Oya we, sunataka information. www, download the application. Sunapenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application.
Oya
we, sunataka information. www, download the application. Sunapenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application.
Over. Juku, do you copy? Over.